Snyder's Rackets.
So right, napokuwa nawe kila siku furahi, napenda ulivyo jicho right, kuwa najutia pale unaponikera. Mzuri mama, wala maandishi chapa, najali sana kazi ya muziki nayofanya. Turn a left and a right, dani kukimbiza ni kudosa furahi. Sushi nawambea bye bye, wala tamuona mpenzi wangu ana cry. Turn a left and a right, nani kukimbize ni kudosa furahi. Sushi na wambea bye bye, mwalo tamuona penzi wangu na cry.
Mary, Maryna, you know what I love you girl. Come close mamusha, Johnny kissy baby love. Mary, Maryna, you know what I love you girl. Come close mamusha, Johnny kissy baby love.
Sera, tena ukora theta tulale nja. Mapenzi mazito kwa kuya meja, moyo kwa tayari kuya pokea. Kiwa mbali unakosara, nikirudi unafurahi mpaka unalia. Mani ya mapendo inapotea, amini hawawezi kunichukua. Turn a left and a right, nani kukimbiza ni kudosa furahi. Sushi na wambea bye bye, wala tamuona mpenzi wangu ana cry. Turn a left and a right, nani kukimbiza ni kudosa furahi. Sushi na wambea bye bye, wala tamuona mpenzi wangu ana cry.
Mary, Maryna, you know what I love you girl. Come close mamushka, Johnny kissy baby love. Mary, Maryna, you know what I love you girl. Come close mamushka, Johnny kissy baby love.
Maryna, Mary, Maryna, baby love, I love you, Maryna. Maryna, Mary, Maryna. Turn a left and a right, nani kukimbiza ni kudosa furahi. Sushi na wambea bye bye, wala tamuona mpenzi wangu ana cry. Turn a left and a right, nani kukimbiza ni kudosa furahi. Sushi na wambea bye bye, wala tamuona mpenzi wangu ana cry.
Chaitas Records, Happy Daddy, Capacitor for real.